Hello mama, natumai upo salama kule nyumbani. Wasalimie ndugu, rafiki, jamaa, waeleze hali shwari, japo kung'ang'ana kimaisha mama. Uwepo wako undani yangu mama, nakupenda sana, bado nakukumbuka mama. Uwepo wako undani yangu mama, nakukumbuka sana, mapenzi yako mama. Nakupenda mama,
I love you mama.
Nakuenzi mama,
I love you mama.
Nakupenda mama,
I love you mama.
Nakukumbuka mama,
I love you mami.
Uniombe nirudi salama, nilete riziki mama, hata kama nyumba ya nyasi nitakujengea. Ulinibeba tumboni miezi tisa mama,
mama,
ukavumilia na mimi mama,
mama.
Mapenzi yako ni zaidi ya yote,
yote
hayalinganishwi.
Yeah,
I love you.
Nakupenda mama,
mama, mama.
Nakuenzi mama,
mama, mama.
Nakupenda mama,
mama, mama.
Nakukumbuka mama,
mama, mama.
This is for my beautiful mama. I pray that God shall protect you mama, so that you see my blessings mama. You're my everything mama. I love you mama. May God bless you mama. Thank you mama.
Producer, gift on the beat.